Jeli ziko la soprano
cheuka uyangane Yesu cheuka uyangane ntanda wa Yesu uyangane pamtanda pamene Yesu ali ndipamene upeze moyo Malawi ndipamene utsitsimuke ndikuyankhula ndi mtundu wanga Bible kuti wokhulupirira Yesu aweruzidwa ayi
yo mundisinte monga nyengo zapanyasa ndizayimbira yawe ndipo palibe wondisusa zasata Yesu muzichepesa ndi Mufasa malamulo ndizasunga wonse inde wosagasa izi ndizangazanga mbashe yapa kaunjika kusunga la sabata sandikuchechi kulujika manyaza mandigwira ndikawona mbiri yanga ntchito za mundima painu ndilibe danga kedo imaziwa ndimakhala zandizandi osanunkira sopo ndikumanunkira bandi malangizo kulandira koma wosatembenuka ndikaganizira izi pena ndima zapanika ndima uma deka ndikawelenga paipo osakumba chimo lapa ndima ndisalimo ziko la sopano ndikawone ku Kenan siya kusatira tepo ndikalowa ku heaven
Yesu kampulumutsi Jesus of Nazareth nda amene timapeza moyo nda amene timapeza chipulumutso utenga ukuzetsetse ndima utenga amene awenera kulalikidwa nthawi yomaliza iyi in the social medias ma TV mu the advertising mufuna chitaka mufuna kuchulukitsa ndalama mufuna chanjani mubwere kwa ine nambala yanga yakuti akuti visa devil you have to repent Jesus is coming sindawi yoti ndikugaire gwafa ino ndikugawire apo zudzidya utengwa kwa kunyeretsa nkutu no koma I have to preach zoti zidzikupweteka ndipo utenge step okalape fambu yaku kufuna undine na woyipa undida koma ndikupulumutsa moyo wako fa satana adautenga njoka idakuluma iwe sikudziwa so sizimezo kupangisa izi ndi njoka idakuluma repent come to Jesus